Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watatu ndiafo don Mamadou Watatu bëgg jàng nga faanu hala Mamadou Sama Sibou Jambal sakraba heddi be. Ono fofu wodi kabaru futtingol la dawol laawi jande satagul non no fodde cakta hitande 2020 gonbe do datol trembe kay na heppani gol futtingol. Yimbe lan jego mo ciubama latade fi furba wonande anya kananke leydi di alkamsare kenyan 2 janvier mbem premier ministre o sugal kukala mayga totti be talki e ngenaari sabi tunde le robe hebe ne bamako do na heba ben no huntira haaju mabbe ka non no dum fufa tawde ben dunke en cellal daliki be bangal nyawuji di mbaw hebde e kabar mudun yi ngon sembe kabar ju amenna hande bete aljumaare jego janvier 2022 2023 bismillah sakrabe wattu avril la jabbidu ndu premier sugal kokala mayga hulti non no wide dawol terrain fudi tan fadde cakita hitande 2022 to kaytun jamar hunde fawi non no jikki mabbe do ben kado anya ka non no gonbe do lawi jande di mimsiti ko kawar mudun no fuddali fa hande ka dufu tawede be gunu guluji di yar yeso ni e be gikani ko warata ko imrana kilu mayga wonko hebeni ke dafa sango umar wagalo estita sidibe
wakande be korno tere o hakkunde kay kanye bomoko ko heewi yimbe el wombe do tere ngaydi jabbirto kuyino sanne ka lebbi wattu jono be domti dun fa handen dum fuddi tayi non dum wori bafula be kanye kitafu
tere siraka bla siraka
vraiment soni tere fuddi gen dogude me welta ton sanne darade tere on darin golleje amen ko heewi handen les raisons kay kebal amen fu ana fawi do dogugol tere on mena yimbe mahina handen mede tampi fa wala sedan sabe ko tere on dari sa jebe handen feeku jamar hippete hakkunde bamoko e mahina fu e sabe tere on do
ko be gonde mo intinde datti di kanya fa yotto yoga e pongaji di wobbe kay mbiyan gikkini gikke lobbo be mbi lamo tinno yawno dido golleji
misaliji ko heewi hollitama timmi sabi pon mudinama du ana hollita witter on fuddoton dogude minge mi de tijji jati witter on golleji mudum fuddoton boyata sa jeewi handen wala na tatteji fuli adno gaso alla jabi soni di mansingaji nay kaladi te hebama golle den gasan sabi didi wondi gadi diga modja san
miccitede wiide hitane 2019 hejjo juddinama lele di meden di no tere ngaydi kani futtirde golleji muden le leedi di wakande mi noddo no suudu ministre huminudo kabar dati le nokko be mbibe gonde yaltin le hen dati le ko warta ko be paminan journaliste be miccite de wiide tere dari ki le leedi meden di ila sappo jitti lewru me hitane 2018
sakraba tutu haklaji modu kabar jon banga bem am facebook e twitter yimbe jeegomo ciuba latare fi furuba leno dum wadama e bangal anya kanake leedindi ben kawtal kenyan alkamsare 2 janvier kawtal wadama bangal tutu beddo talki mabbe dum wadama to memorial modbo kita e wi go horajo gullirde humaninde fi furuba ben dum do fana mudun yo kambe join ande e ko nande mudum be nambaba ben dabarna fi yalla ande mabbe na baba notre de leedindi kanko ziyadata mayga no wonno tun ke danna fostango umro beglo e sita sirbe
beddo yimbele biaba na mbawi nawtirede le ngurdam ebe ley nokkule tati humnibe kabaru surde e nedda ko kanye fina tawa e fayettoyo jinna mori yakku kumnibe kabaru fina tawa bi belti kisane ko lamo wonde wadde dido imadaraji kambe faaba beddu be mbiebe kaja lamo huncena be hore sanne mulay kafu la sina sidi yo goto e cotto chafaje balebe
leednin antine amen golleji dime wonde wadde gafane men tewtrabe balleku wala kalse tan kaja ngame tewta fa handal faabe to lamo on de ande dime jogi mede waawi hokkude de baddi amen patme mayda de sanne
holitinde ko andi kanye faabade jallini fa yotto yo e andinde andal mudun di wonno imadraji ngada di fa jomo tawele di do golleji non kanko no dirti mulay kulbali goto komin do kabar fina tawale leedi do hollitiri wiide
mede wonde fide dabiri faaba de be yimbe yalla ande mabbe be jogide gollorde majjum ko huncinta leedi nen yarra yeso fa handen me faaba tombe yalla de ande be heba hokkude dum baddi mabbe tandrabe mabbe ma yimbe be jangini
paro e meme
be do yimbe la goto fo kam medaille kanye en jenaari
to gawdo holtan wiide yimbe la diddo nan gubbal ganda iso e kanya buham bahan wi merna pelondri jabe dum wadi nyande 30 na janvier derno gote mabbe gondo le gubbal buham bahawi heddiki hen goddo goto kay ben nati juude sarya derno mitam wiide na wari waktu yogaji ben nati dalla na hakunde men e do gubbe gonbe le lam gaw to bafla betun hutam wiide neddo goto mo warta duubi chapane wartike odo masiba wadi le gellel sukutudin le commune Kunja don yimbe galle ben kanko ido holti wiide o jengi gajidade mabbe jamma 31 janvier o warti e mudun den no gendarme en ngadi imad radjalla na bedro famu elde odo ben masiba o bam ko do tay kama wiide rewbe hebe nango golla li ben tidere nyamaji bam ben be do rewbe holti wiide wonko hebata hen ka non e wi doctor en farati modo be gondi e mudun bangal cialal mabbe lali tangara wadi madara wonko hebe ke dafa sango umar wegol e sitasribe
do dije badla bugu kanye medina kura rewbe kanye worbele wakkati fu atawan be ton e be ciuba kudde yoga rewbe ke atawan sukabe jatan juki cagal mudun en no hendu tunuje be gorri no du ana torra sanne du e tawele fu e be golla di do golleji non kanko no dirti may muna dumbiya gote gollo o do golle o holli tri wite
nere be nyamani
mimina on nuku to nyamar yipete giddita pale badala boko mudinaga meda chubado manaji e buteji men lota dum yam ciottedo mede andi dun heewti am nyablaji sanne ga wala funuma watta samoji pontingaji e butelaji anan barimina amen ga jumu allah tammi woni menen
amma ala de bulum
dido golleji ana way wodo kutteji mawdi fewde e cellal mabbe no andabe kabaru cellal kulli tri wite tene kanute goto e gollo su doctor.ge kedden ko sifi do hen
gollude e nokkujo to nyamarde yippete ana jogi kurteji mawdi do cellal bani adama ko buri hewde e mudu jaati ana wa hewtini tomonte nyaw popal ma kibbel e nanan mudun sabe nyamarden gazi bondo yaldata e mudun dun wa hewtini neddo jaati nawalaji di sifaji mudu andaka
be do rewbel be bi wala ko gollirta odo golle so wana golle goddo no be kebayi be ngadi no dango fewde jamarnde faabobe so be kebbi golle tan be joppan subude tunele
hebdo gidaado ben do internet sultan wiide na wada jaati leedi malindi gebbel ben bembe ande kewde bokat jun o hono resource su ko nande mudun na hinne dido kabaru yidi jonno jukaabe kay so na wada dun le sobe wobbe kay ben yalla fujude tan hinni kabaru mudun ka non kambe susulga hulti wiide an haani jamaro yara jamjam dido kabaru jidi aissata jara wonku hebene keda fa sanko ben sita sidibe
déjà on vivait déjà sur Facebook quoi
et tout le monde son hakilaje do Facebook mi hawri neddo bamido aniya hurtinde ka yimbe galle mako wonbe jabaali
sa famille était un peu contre
bananor don joni gidaali do beme ande an wa tawede ne moddi ma modja levi prosper dangoku amiru hello ko noddirte paaji jarabi mo mudini gidile 2011 do beme ande de levi mako fuddode ngal gollal on hollitano haddileji mako kay torraji mako ga cegal mudun o hello do beme ande de natige nukku to yimbe hewbe korti handen
avec le temps les gens
wotu wadi non yimbe le fuddi kultinde tellaji mabbe ngadi kartal jati to parc national ngarbe be yimbe le totondron nobe hakilaji do bembe de denno millati hono ni sababu dum fuf gila ko ju inmi bembal amgal no wiide hakke dewle sappo ngoni habbaade e le kabar mudum
qui se sont célébrés
tiagal mudun baga yogo ben abdoulay kanjo netto goto amiru hello mo mu indu bem andede ko noddirte page rencontre entre musulmans pour les mariages le wi mako o mu ina o hellode bem andede tiagan o seri degi ko litane 2020
tiagal ko degol am timmi ko bami aniya ju inde bembal kawtal islamé yalla be tondra haklaji le ma junna yo amondiri
le wi yakuba dogoni godo anduna kabar nedda ko o neddo ana wa tewde gido mudun nuko futo weldun ga du e tawede fu on wongina jama on watta hakile e gidirako hebete de bema andede
si vous rencontrez
sonia yidi neddo do bema andede tinoda yardi kawar mudu sere sere fatima andu jati homonon kasoni abilike e yirata jumu do bembal gal mo ngardi ma dunno jon jawdi buri hewde nimse cagal mudu
apprendre à se connaître
micitunde wibe yimbe jomirabe hellode bema ande holliti handen ana misti tagane be mati worbe ka e robe ana jentodo bema andede sabe wadde lalu ma tewde kalsi
eude sita sita ay sakrabe pam wiide do katane kabar jamay hande militant tan ba sarta fum tardo be mal am 3.88.org mando don jamu 3320 o sere yotre men dan magazine yotre magazine sukabe hande mbaktu les enfants yuwi do kabar tiktok wakat jonon dula wiide yu kabar yiwdo sanne sukabe mobe fu ana hinni dum no sara sukabe ben ana wodi kabar mudum fayso sarabe yogabe ben yida be notro dun kambe sosole hulti wiide ne farati modo woni e ko sukabe fijirta ben dido kabaru tiktok ngaji den no ndarra jamarnde watana kabar mudum hakilo sanne fatmata ko ju wonko heben kedo fosango umar wegulo e sita sita yo nyalle jam
so tawama bomo ko na kanyen le ked leydi fu sukabe hewbe kanyen goddi nawtirade wattu joro ko noddita TikTok le bema ande to
bon awale
min gemir yaw video ngaji di samoyidu midi winna hen jam me jabbo sabi sa yebdum samoji ana sultine ko heewi e video ngaji yimbe jannobe ana yoytina neddo sanne anaran tan wada jaleede min samoji midi yewa video ngaji hono nyeñbe nannan mudum mi won telephone gasu midi haaja yewre TikTok mi wadande telephone abadan sabi TikTok joni ana udintina hakila sugo samoji min pemin bama video dan mi yedadu bema andede hono TikTok e nannan mudum
ko buri hoode beedo sukabe fu ngabbanto deedo beme ande fa jewtoton ka wakkati wobbe mabbe an bay wadde nyaloma kibbo do deedo beme ande yoga sarabe sukabe ka kollitidi dum way wodde kutteji kewdu ko nayri bangal birkiji mabbe
demtinu nga TikTok ko
sukabe en yewta TikTok du ana han hadede sabi du na hada sukabe en yewde kulleji yogaaji de beme ande de ana hada sukabe en jangude woni video ngaji jaati di suka hana yewde sabi ana bonna sukako mudun sabi woni yimbe yogaabe ku yetta video ngaji de beme ande de hana yewede to suka sabe sa yewi kasin jogabe du ana yoppa foto ngaji cukalu mu en do bem andede dudu modja sabe nyalade warande o suka ana wana tata lamunge ma hore jo leedi yimbe jogabe ana wa yewde di video ngaji kiddi hersna jommu ko heewi handen gollem en wala huune fu sun wala jintede do bem andede jewa TikTok en nanan mo
marabal yaw
fodi tanju gura andan do kabar nedda ku holiti wiide o do reseau social mo noddir TikTok ana way waddu kutteji kewdi fewde sukabe
du sanga ko do wata netti fane do sene mo
sanu hokki suka telephone golle di watta o telephone fesa ana holi jom watti fu ana han tegnade ko jom jewtale telephone ngaji di watti mo suka woni jande ecole o hana hokkede telephone sabe ko heemebbe ana nabadi telephone ngaji li ecole ton be jangata di telephone ngaji sukabe ana han tegnade sanne
baramu nu keni telephone
hono sarabe sukabe kani wadde fa sukabe ngabaddo beme ande ko no de TikTok ko yoga sarabe kay mbi so suka man jogi telephone wajibi sina kay badum sanne
le danger kuteji mun ana satti sanne woni sukabe so be yikulle yogaaji do beme ande hono TikTok nan mudun be milton wadde hono mudun du an way torraji mawdi sa yewi atan cugalum famoro antun be dumme yone balikaago so be yewi hono di kulleji be de way mirade imitade dun dude moja sa samoji atan sara wala galeton de suka ben tan tawete ana joge telephone ana ewa kulleji yogaji do beme ande ko moja
extremement dangereux
haybudo suka be fadi be ngabba do beme ande de dun wana ko yaafi kanko adlay gindo gote andan do kabaru beme ande de o wi dati didi sara suka be kan nangude
tabiri arandaraja hando fiede yo spati suka hokke telephone jati suka mo du mu yata du sappo didi sappo tati ma sappo ne be fe gotum en handa telephone android sabe haaji makko wala hen sako gollira dum fesu be sukabe ana han hokkede telephone kodde han wadade o telephone taw huuna fugo jom wadi saramul ana mata dum so saram watti hen kodde joni fesu sukon kan yentando bem andede hono google en nanamo jeyta kulle jogaji telephone on sinan son wala kodde watte du ana nato sabe suka on pe wawa yewtede bem andede nukute weldun son wala ne saramul yamirdum
do tayde fo wi dido dati di ngana hono nyibudi sanne sabi de sukabe an cebi hakkilay sanne ana jogino ngabira do beme andede tay sarabe mudu en andana hunde.